kai bila kugwaya. A-Town, K-Rapper, Shaka Brother, Wakibaza.
Tumetoka chini tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja itabidi wawe tu. Tukiwa kwa mziki maze inakuwa tu. Wanao tungoja huko down watadema huu. Tumetoka chini tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja itabidi wawe tu.
We fly high above the sky. Toka down so dry, no fry. Work hard, you can make it if you try. No more cry, tunatamba juu juu. Kwa miguu mikono juu. Enyi watu kuu, isha kuwa siku kuu. This is how we do, watu banduki moja namba itabidi wawe tu. Kwenye huu msafa, bado tuko imara. Kama Simba Marara na Vyogwara. Roy by lion, burn like an iron. We pump it on, we defend like a champion. Wako ligi 4, tuko ligi so. Dani ya hii big race, we never go low. Wika zedi jogo, tuwa pasua za horo. Yele yo, utaki pigwa blow. Mfumu na kupo mo, time ziki tuna glow. Mwendo ado ado, tuna come wanna go. High tuna die, the limit is the sky. We rise as we fly, through the top, toka chini, bye bye.
Tumetoka chini, tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja, itabidi wawe tu. Tukiwa kwa mziki, maze inakuwa tu. Wanao tungoja huko na watadema huu. Tumetoka chini, tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja, itabidi wawe tu.
Anza most most wakadani Joe. This time tuko tops. One salute see my boss. Hakuna cha kutoza hapo lingo sha host. 81 flows na hii game wa sha loss. Tuna rise high bila kugwaya wala high. Tukiwapa more fun dana hii real wire. Nasia tuna bar punchlines tuna go. Hapo vipi hapo sawa. Tupo kama kawa on top sema sawa. Ndo mtufikia itabidi mabawa. Hatuna kimbele mbele mtu pate uko mbele. Tukiwa juu kwenye kilele. Make sure mnapiga makelele. Ndena hit track tukitoka but never go back. This time we got the luck. Reality ndio wame luck. We gonna make this crack. Hata kama wana track yeah. Ghetto guy, ghetto boy. Never see me down. Ever see me up. Ever see me on top. Ghetto guy, ghetto boy. Never see me down. Ever see me up. Together let's stand up.
Tumetoka chini tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja itabidi wawe tu. Tukiwa kwa mziki maze inakuwa tu. Wanao tungoja huko na watadema huu. Tumetoka chini tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja itabidi wawe tu.
Nimetoka chini mwendo aste aste. Car revolution ya CD kutoka kwenye cassette. Nimetazama mengi ndiyo mana niko hapa. MMC wananipa mizani ninawapa. Wanazidi kupagawa ninavo wa mada. Madada wako rada tukiwapa msaada. Tangu kitambo tukifanya yetu mambo. Na wakilish kwa mitaa kama vile future fambo. Ghetto girl, ghetto boy. Never see me down, ever see me up. Ever see me on top.
Tumetoka chini tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja itabidi wawe tu. Tukiwa kwa mziki maze inakuwa tu. Wanao tungoja huko na watadema huu. Tumetoka chini tunakwenda juu juu. Tukiwa namba moja itabidi wawe tu.
Toka chini kwenda juu. This is how we do. Yeah. Ndani ya A-Town. You gotta get this boys guys.
Boys, girls.